kuja wewe nguru ngoni bamu wonyuri ya ngorado ngorado nguri ya ramtani ekhata wowe chini moto ya tuji rukoba obonye wabuchinga no chini murujero luwe
nako chinga manya bagambe manyage nyajava tayinza bagamba nti ali dawali ne yachi ali mwana mtu achari mwana mtu wali wali yesi kuzo chaka no kuruza kuko ngivyo vira huli amaso alakwa ye changu
amaso hundi uko munde wakucha ni makimo uko bifama hacho bitwai
ufite isoni
nane isoni mfite
kandi
kuko n'ubundi n'umuririmbyi hari aho ajya atubwira ubwo nta soni usibye ibyiza nzibyaha
Oh wow, ubu byaciyemo abaherereye hose ku isi ushobora kwiga gucuranga gitari cyangwa piano tiri uva mu rugo. Dufite software dukoresha ukagira ngo wicaranye na mwarimu. Abifuza namwe gusohora indirimbo turabafasha aho waba uherereye hose ku isi. Wifuza ko tugukorera instrumentari zo kuririmbiraho n'ibindi byose bikenera studio turagufasha cyane. Dufasha abaririmbyi, abahanzi n'abaramyi bifuza kwagura ibikorwa byabo mu buryo bwo kubatunganiriza ama worship sessions banyuza ku ma channels yabo. Dufasha n'abifuza kwiga kuririmba yaba muje ku ishuri cyangwa mukigira online mwibereye mu rugo. Kuba ni mu Rwanda namwe mwadusanga aho dukorera Kigali Remera mugahabwa izi services zose. Duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero na kuri screen yawe.